kubaho n'ukubana ikandi urugendo rw'umwe runaniza zana itarano yawe nanjye nzana inanga yanjye dufatanye tumurike maze abone zana itarano yawe nanjye nzana inanga yanjye dufatanye tumurike maze abone Fatanye duhuje urugendo
Giramugire
Insinzi yawe ibishema ryanjye
Giramugire
Nibwo budasabwe rwanda
Giramugire
Dufatanye duhuje urugendo
Giramugire
Insinzi yanjye ibishema ryawe
Giramugire
Nibwo budasabwe rwanda Ganarurema yaturaza umurage w'urukundo ubu muntu ubufura n'umurava ngo tugabirane tubane mu mahoro
Giramugire
dufatanye duhuje urugendo
Giramugire
insinzi yawe ibishema ryanjye
Giramugire
nibwo budasabwe rwanda we Fatanye duhuje urugendo
Giramugire
Insinzi yanjye ibishema ryawe
Giramugire
Nibwo budasabwe rwanda we
Giramugire
Niyo ntero niyo nyikirizo Hano iwacu i Rwanda amahoro aganze
Giramugire
Dufatanye duhuje urugendo Fatanye duhuje urugendo
Giramugire
Insinzi yanjye ibishema ryawe
Giramugire
Nibwo budasabwe rwanda we
Giramugire Giramugire
Giramugire Mwana w'u Rwanda
Giramugire Giramugire